Polisi mu district ya Kanungu ekwasire umwana w'ikibine cyakanarenguru wa secondary abwishumira rya Trinity College Butogota Secondary School bakandogwe abo kurgayo akoshya ikishika cy'abana kibakorara mu bana ubwosho mushumira ryo kurgira mbambi so polisi abicuye ke bya kigezi Nelson itumushimye najya ngo cikorwe kibire ko rero byo kwesi munana ukwezo kumwagwe nkwabo na mukaga mu kingo gashahe munecweka polisi shobore ngo mwe jogu hakamanze yabingo mushumira ryo rero byo kwesi bishato kwa mukaga abukuye twasa kubi n'ikigambwa ngo anyuma kakayagaruka mu shomereri yafuna ibijwaru byabana bagenzi beye yabitekamu yabuzabuza koriyo nashoma nabo kwenda batamukenga umbwire bwe babasho rero abe bari umwanya wo kushomera ibitabo byabo yeka yabara hwanyuma yakireka kimununga umbwire bwe dakika nk'itanu umwejomwe yirukanga yaza umusika kibakoraramu kunywa amizi no kwegariza mamani ubwe ayakireyo yareba hatandika kucumu kumwika kurga umwanya bakorara akareba umwana ogu ajwire kimwe cya kabiri imyenda ekifuba kirya heru ayarigireyo akagambira abandi kogo umuntu yakora ikikorwa iki agana bakurya itaga ibyo bushuzi kandi ugwendaga kukigwaho aba Housing Finance Bank
kurga ibyo busubuzi ha VOTFM ndakwikibwaho Housing Finance Bank.